సప్పై నై అన్నబి నూహు ఇలం రుపాండం.
Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe, min calmini on e inde Allah ñiɓɗo o mo yiɗa hay goto halko. Jiɗɗo yo yimɓe fof tuub kadi daɗa. Amin beltino feewi e duttugol amen waɗande on yewtere mon laawol peewal. E yewtere men yawtunde nde, en puɗinoma yurnitade e ko Annabi Nuhu waajotonoko, ko kanko wonno taaniraɗo sappo caggal Adama. Nuhu yaadino e Allah e nder jamanu bonɗo gooñiɗo. En jiino no Allah finniri e ɓernde mum e muuseeki Bakkat bani Adama. Bindi ɗi mbi, nde joomiraɗo o yi bonande yimɓe ina mawni no feewi e dow leydi, o yi kadi miijoji ɓerɗe maɓɓe fof paytan ñalawma fof koye bonande. Ko ɗum waɗi Allah e fitina mum ceniiɗo fodino momtude bakkodinoɓe ɓe e dow leydi. Kono Allah walliri Nuhu moƴƴere, sabu Nuhu gonɗinino Allah. Nuhu yaadani e yimɓe jamanu mum ɓe, o yaadi koye Allah. Waɗi ñalawma goto, Allah wi Nuhu, mi fodi warde yimɓe ɓe fof sabu ɓe mawnini negre e dow leydi. Mami addu ilam ɗufan e dow leydi beele momtude kala ko wuuri e les asaman. Kono an noon fewnulana mawka beele aka wona ɗaɗirka ma an e ɓesgu ma. Hono noon hakke duuɓi temedere, Nuhu e ɓesgu mum ina ceha ɗon laana mawka ka. Kono Nuhu haaɗano e pewnugol laana ka tan. O waddu hen waaju omo wiya, mbaccoɗe koye mon e yimɓe oɗo jamanu gooñiɗo. Joom peewal o ma ñaaw oɗo aduna, tuube bakkatuji mon kadi garton e Allah. Beele yimɓe ɓe e jamanu Nuhu tuubi bakkatuji mumen, gonɗini konngol ngol Allah habri ɗumen, rewni ɗum e nelaɗe mum ngol. Ko woni hen miijo mon? E nder ujunnaaje ujunnaaje ujunere bani Adama wonnoɓe e aduna he, holno foti hen tuubi ha gonɗini Allah kadi naati joli e laana mawka he? Bindi ɗi jaabima mbi, ko yimɓon seeɗa dandiranno ndiyam, manam pittali jeetati. Wadde holno foti yimɓe gonɗinno Allah? Yimɓe jeetato tan, ko Nuhu e ɓesgu muɗum tan. Heddiɓe ɓe fof gonɗinani Allah, tawi o muñaniɓe hakke dumunna juɗɗo beele aɓe mbawa waccade koye mabɓe. Kono yimɓe oɗon jamanu mbayi no nanani waaji Nuhu ni. Ɓe mbaddi hen toñdemo sababunde ko fewnanno laana ka. Ɓe goni e jaldemo, kadi ɓe payimo ni mo wondano e hakkille mum sababunde laana ka o fewnanno e nokku mo meeɗa wadde ndiyam ka. Keɗoɗe no yimɓe ɓe toñiranno Nuhu ene mbiya, o gorko nana fewna kaɗo laana mawka e ndiɗo leydi jorndi? Nuhu, an kakangaɗo, ilam ɗufanɗo e ndeɗo ladde? He, waɗata muk, Allah ko moƴƴo, o halkata yimɓe ɓe o tagi. Kono Nuhu kañum wondanoka haalaji maɓɓe bonɗi ɗi, sabu omo gonɗinno haala Allah. Omo himmirno ceegol laana ka. Omo waajo omo wiya, mbaccoɗe koye mon, Allah ma ñawir aduna o peewal. Ko waɗi on gonɗinani konngol Allah? Kono waɗi ñalawma mo ganduɗa Nuhu wondiri e ɓesgu mum gasni golle laana ka. E aaye cakketiɗo e nder simore jeegoɓere nder deftere lasli he, ko ɗum ɗo winda hen, Nuhu waɗi ko Allah yamirno ɗum ko fof. Joni noon fof gasino, fof timmino, geɗel gotel tan heddino, ɓe naata e nder laana he. Keɗoɗen Nuhu no fewjirta beele yimɓe ɓe ina gonɗina Allah. Keɗoɗe Allah, mbaccoɗe koye mon, gonɗine konngol makko, ilam ɗufanɗam joni ara, naate jolon e laana he. Damal nani, dewɗo e damal he ma dat. Kono son calima nadde, holno daɗirton kuugal Allah? Ko hono noon o waajoriɓe coftal, kono ɗum waɗani ɓe heɗade mum. Hono noon e simore jeeɗaɓire nde bindi ɗi mbi, nde ɗum ɓenni joomiraɗo o wi Nuhu, jol e laana he an e galle ma fof, sabu mi yi e oɗo jamanu ko an woni neɗɗo pewɗo e yeesam. e jawdi ñaamateni ndi fof jolnu hen dewul e gorul laabi jeedidi jantudi e kullon ladde ñaamate kon kon fof dewel e gorel laabi jeedidi jawdi ni ñaametaake ndi ndinne jolnirani dewul e gorul tan kullon ladde kon ñaametaake kon konne jolnira kon dewel e gorel tan ko faati ko e ndiwri jolnu hen dewel e gorel laabi jeedidi bele gerel fof e leñol mum ina dada woda e aduna heddi tan ko balde jeedidi mi wada tobo e dow leydi he hakke jammaaji chapande nay e nyalawmaaji chapande nay tan mi momta e dow leydi kala tagore nde mannumi Nuhu wadi ko joomiraado yamirno dum ko fof ko wadi Nuhu e besngu mum nadde elana he mbele ko be yinobe asamaano en jiwna wala ko be baninobe tobongo ala be njiani hay hunde so wana asamaan labdo cer wannobe nadde ko be gonginino Allah ina wawi won wonnobe don njolani elana he ina miijo ina mbiya hay min bodo gongini Allah kono mi jolta elana he bodo gongini Allah kono waji Nuhu on mi wawa dum jabde holko podden halde e ben himbe e gonga be gonginano Allah sabu be gonginano ko Allah haali rewni dum e nelade mum ko be calinoma tubde bakatuji mabbe kadi be calinoma lawol dandore gol joomiraado lennunongol ben himbe teddino Allah tan ko e kunude mumen kono berde mabbe ina goddi mum wadde non bindi indi kanko e bibbe makko worbe e debbo makko e rewbe bibbe makko be njoli e der lana he mbele abe ndala e ilam dufan dam e jawdi ñaamateni ni e ndi ñaametaake ni wondudi e kulon ladde ñaamate kon kon e kon ñaametaake kon gelel hen fof dewul e gorul ngari ha jetti njoli e lana he no Allah yamirirno dum Nuhu ni e dow dum joomiraado o uddi damal ngal caggal nde be naati mbele on nani ko Allah wanno caggal nde Nuhu e besngu mum wondude e dagini ndi e ndi dagaaki ndi naati e lana he bindi di mbi joomiraado o uddi damal ngal caggal nde be naati nyalawma fitna Allah mawdo o yettima Allah muñanino bakkodinoɓe ɓe dumun no juuɗɗo kono hankadi muñal makko gasi ko fitna makko tan heddi holko jogori hebde joni ɓe jolani e lana he ɓe mbele aɓe mbawi dadde kuugal Allah kamɓe yedduɓe kongol gonga ngol hakke duuɓi temedere ala Allah uddino damal ngal teso Allah uddi damal ngal hay goto wawa udditde ngal Allah addi ilam dufan e dow leydi no wirno dum ni asamaano iwni ha nebidi hendu wutti yaadi e duule wondude e digraadi e majje e dillere leydi joni non yimɓe ɓe puɗɗima hulde ha ina cinña nde ɓe gonno e jamde ɓe kulano Allah haalaji mabɓe ko bonɗi gede mabɓe ko cofle ɗum ina weɓirnoɓe kono joni nde ñawore Allah nde fuɗɗi jippade e dow mabɓe ɓe mbi cel waktu me ɓe poti rewde e ñawore Allah o yettima te ala to ɓe mbawi suuɗade kala naɗo juuɗe Allah gurɗo o borama hono noon en yi geeƴo woni e walde toɓo hewgo woni e jippade ha waɗi ilam ɗufan mawɗam ko ndiyam kewɗam no feewi wonno ha wayno geejni yimɓe fof dogi ina ƴeewa ngabbude e tule toñannoɓe Nuhuɓe ina jadda konngol Allah ngol joni gandi koko Allah haalno rewni ɗum e Nuhu ko woni gonga kono gandal mabɓe ngal ɗon alanaɓe nafoore hay hunde joni wajtare mabɓe leeli manam saha dadde ɓenni ina wawi tawa yimɓe ɓe ina noddatno Nuhu dande dow Nuhu Nuhu uddi damal ngal danda min joni min gongɗini kono tawi Allah uddi damal ngal kadi ñalawma dandore ɓenni ñagunde bojji kongugol damal ngal e andude gonga o ni hay hunde wawano waylude miijo Allah sabu so Allah uddi damal dandore hay goto wawa uddide ngal hono noon bindi ɗi mbi en hakke balɗe capanɗe nayyi toɓo ngo e warango ina ɓeydo hewde ha ceɓɓitte tule ɗe natti yeede lanaka ina haya e dow ndiyam he kala ko dillatno e dow leydi maayi niwri jawdi kullon ladde laadoji kañum en e yimɓe fof kala tagore wurnonde e dow leydi firti gila e yimɓe ha e kullon ha e jawdi fof firti ha heddi Nuhu e ko joldunoo e mum e laana heko. Mbele Allah waɗi ko fotno ko, eyi kay. Mbele Allah ñaawi bakkudinoɓe ɓe, aha kay. O ñaawino kala mo ganduɗa jolaano e laana he no wirno ɗum ni. Jobdi Bakkat ko maayde. Allah ko pewɗo, o ala e fijirde. Ko Allah fodi waɗat ɗum. Ɗum noon bandiraɓe heɗiɓe, ko ɗo poɗɗen haadde hande e daarol Nuhu ngol. Kono so Allah jaɓi, ma en jofnu ɗum e yewtere men aroore nde haa jiyan ko kewno e Nuhu e ɓesgu muɗum wonnoɓe e laana he. Kono hade men waynodirde hande wonko Allah yiɗi andinde en ko waɗi maana rewni ɗum e daarol ilam ɗufanɗam. Ɗum ko ni sifori. Allah tagi ñalawma goɗɗo mo ñawata aduna o e peewal. Te ñalawma ñawore garowo o ɓuri musde fof e ñawore nde Allah jippinno e jamanu Nuhu nde. Bindi ɗi mbi, tawde Allah yafaki aduna gadana o, kono o dulti Nuhu jeynannoɗo peewal o e jeeɗiɗo woɗɓe. O wanji e dow aduna lundiɓe o ilam ɗufan. Nden noon jomiraɗo o ina andi no ɗalirta o ñiɓe ɓe e halkare haa ñande ñalgu ñawore. Keroɗen ko nelaɗo goto haali ko fati e ɗum. O wi, caggal ɗum jiimi jappere ranere mawnde ina woodi joɗiɗo hen. Leydi e asaman dogi goɗɗimo mbi mes. Jiimi maayɓe ɓe, mawɓe e tokosɓe, ina dari e yeeso jappere he. Defte nguddita, deftere wonde kadi uddita, ko nden woni deftere ngurdam nde. Maayɓe ɓe ñawira ko winda e defte heko, yowitaadi e golle mumen. Kala mo inde mum tawanoka e deftere ngurdam he, wedda e weendu jeyngol he. Mbele aɗa jogi hoolare ñande on ñalawma ñawore? Mbele indema windama e deftere ngurdam he? Mbele aɗa jogi hoolare bakkatuji ma jafama? Mbele a rewi e damal dandore ngal Allah uditan ma ngal? Kongol Allah ngol wi, ko joni tigi woni nde haani nde, ko joni woni ñande dandore. En ji no Allah muñanirno yimɓe jamanu Nuhu saha juɗɗo, kono o wattindi ko uddude damal dandore ngal. Kadi kala calinoɗo nadde e laana he rewi e ñawore makko. Hono noon ko fati e ñalawma mo Allah jogori ñawde aduna o, bindi ɗi mbi, ngati onon e koye mon oɗon janana ñalgu jomiraɗo ngu jogori ardude kono gujjo ardata jamma ni. Saanga nde yimɓe mbiyata ndaw deejre, ndaw kisal, ko nden bo maare marɓoto e mumen no muuseeki ngatiwere ni. Te ɓe daɗata muk. Hay goto daɗata so wana rewnoɓe e damal dandore ngal Allah udditingal. E saha Nuhu hol dannoɓe e ñawore ilam ɗufanɗam, ko natirnoɓe damal laana ɓe daɗi. Hono noon e ko fati e ñalawma ñawore o, bindi ceniɗi ɗi kolli en e wonde Allah udditani yimɓe tan ko damal gotal dandore. Mbele aɗa andi ngal damal dandore? Mbele aɗa jogi hoolare ñande ñalawma ñawore nde? Wadde heɗo kongol kolnigol jaltungol e hunuko dandowo o. O wi, ko min woni damal ngal, kala natirɗo e am ma dande. E gonga mboɗo wiya on, kala nanɗo kongolam gongɗini nelɗumi o heɓi ngurdam ha abada. On fawetake kuugal, iwi e maayde, fayi e ngurdam. Ɗum noon bandiraɓe, ko ɗo kaɗaten hannde. On jarama sabu keɗugol mon. Amin mbiya on tan ha balɗe garoji. So Allah jaɓi, ma en jewtu jewte goɗɗe patuɗe e dandowo mo Allah neli e aduna o. O wi, ko min woni damal ngal, kala natirɗo e am ma dande. Ɗum noon ha balɗe garoji, yo moƴƴere Allah won e mon, kadi miccitoɗon e ko kongol Allah ngol haali. Wi, nden noon enenne holno mbawirten dadde kuugal so tawi en palkisima dandore fondini mawnude?